Ze kuchalo nabitianka mugomole galida ya mdisikiti yeka yunga vee kumiemu ogutaka. Orensonga ya masanyara zeranga katiba mazo mwaka mulamba nga bali muchibururu oluvanyumara transformer ya wakufa. Chokanga baga manti ekitongole kya masanyara ze echa Uganda Electricity Distribution Company Limited chichefu deche sirikide. Mnamaulide wa Radio Simba Latifa nalubuwa. Kautuvide kuntono.
Abatuze, abasangidwa nga tebasalika ko musale, bategezeza nti business zaabwe zikozesa amasannyalaze zazingamadda, kosa n'ababbi abatwalira ebisolo byabwe mu budde obw'ekiro, obutatuula ne babibatwalako. Bano era bagamba nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze tekirina kwetuulako butuuzi. Kubanga emitima gisula gibewanise olw'ababbi ng'ate n'abaana banaatera okuddayo ku masomero ng'ekibennyamiza tebakyakola wadde tebamanyi ki kye baanaabaweerezaamu fiizi.
Teri layiti abantu beetaaga okukola bizinensi zaabwe naye ng'ekyamazima amasannyalaze gaafa tebabafuddeko. Tusaba gavumenti okuyamba abantu bafe abennabityanka basobole okubanga bafuna obwenkanya oba saaviisi mu kitundu kyaffe.
Tumuyinira meka? Tuna transforma yaffe yatufaako omwaka oguwedde 2025 mugw'omukaaga paka ne gyebuli eno yali erinkinga ne tuyita abakampuni ne bajja ne bagiswitchinga off.